Roman koyin sura sappoi jowi aya goya ki sappoi tati ton belnan koy modon tan enen cembitbe der tokkuki yesu e hani munyanen be cembida der tokkuki yesu den to en belnan koy meden berde tan ko mo e meden welnana bandirawo mudum berinde gam beydari mako e sembidin kimo der tokkuki yesu gam almasihu welnana e hore mudum berinde amma no ayare wi ben don kudobe ma min be kudata fuko winda daga denno der deftere seninde dum winda gam dum ekitina en gam barka munyal meden e sembidin kiki deftere seninde sembidin ta en gaden kammunde alla ballo en bawen munyen cembidino berde meden o walla on jodo don jonde jam hakkunde modon der tokkuki yesu almasihu non gartirton be honduko go'o be nyumo go'o der mauninki alla nyako jomirawo meden yesu almasihu gam non no almasihu jabiri on non ma jabindire non gam yimbe maunina alla gam emi wi'a on almasihu warti maccudo yahudan ko en gam o holla alla wadai ko wi'i gam dum tabbitina alkawal ngal dum wadani mama en mabbe arande en kadin gam yimbe na yahudan ko en maunina alla gam yurmende mako non no dum windira gam non mi mantata der yimbe na yahudan ko en mi yima gimi mantuki inde maada don ma wande ayare wi onon yimbe na yahudan ko en belbelte hauti e yimbe alla nde beydi wiki mante jomirawo onon yimbe na yahudan ko en on fumodon mantemo on fumodon yimbe duniyaru don ma annabi icaya wi goddo daga der lanyol jesi waroyayi o waroye gam o lamo yimbe na yahudan ko en be gadai kammunde dow mako alla tabbitindo kammunde meden wada on nanon beldum kewudum o hokka on jambarka holaki kikoli don mo gam kammunde modon wada ka beydaki lawol bawde ruhu mako ayaje de janguden do ede ekitina tokkube annabi isa cembitbe der imanu mu'en hani munyana tokkube annabi isa be cembida der imanu mabbe gam non tokkube annabi isa be imanu mu'en sembidi se kakkila to be gada goddum ko wadata tokkube annabi isa be imanu mu'en sembida gada hakki don ma tokkube annabi isa cembitbe der imanu mu'en se be pama der ko be gadata fu to be gada dum der yidde hore wato gam be belnana ko e mabbe tan amma ko be gadata fu be gada dum gam welnanki bandiraabe mabbe berde e sembidin kibe der imanu mabbe do annabi isa bononno aya go yaaki didi wi enen cembitbe der tokkuki yesu e hani munyanen be cembida der tokkuki yesu den to en belnan ko e meden berde tan ko mo e meden welnana bandiraawo mudum berde gam beydari mako e sembidin kimo der tokkuki yesu gam non bandirawo am tokkudo annabi isa der nyamdu meden e jaram meden ko kodume ko gadeten en gadudum gam welnanki bandiraabe meden e sembidin kibe der imanu mabbe do annabi isa to en gadu goddum ko yewata imanu mabbe seyni gam beydari mabbe wato jabindiren ngidindiren ferotirol wala nonno annabi isa e hore mudum jabiri en bononno aya tati yaki jawe tati wi gam almasihu welnana e hore mudum berinde amma no ayare wi ben don kudobe ma min be kudata fuko winda daga denno der deftere seninde dum winda gam dum ekitina en gam barka munyal meden e sembidin kiki deftere seninde sembidin ta en gaden kammunde alla ballo en bawen munyen cembidino berde meden o walla on jodo don jonde jam hakkunde modon der tokkuki yesu almasihu non gartirton be honduko go'o be nyumo go'o der mauninki alla nyako jomirawo meden yesu almasihu gam non no almasihu jabiri on non ma jabindire non gam yimbe maunina alla gam emi wi'a on almasihu warti maccudo yahudan ko en gam o holla alla wadai ko wi'i gam dum tabbitina alkawal ngal dum wadani mama en mabbe arande en gam non bandiraabe am to en kollu yidde hore der jonde meden amma en tokku misalu dum annabi isa alani en ngidindiren jabindiren bononno annabi isa jabiri en gam annabi isa jabi ko iri moy neddo mo ilmu e mo wala ilmu diskudo e mo wala risku debbo e gorko mawdo e pamaro fu annabi isa jabi in fero tirol wala non hani enen ma tokkube annabi isa jabindiren der yidde endam ngidindiren fero tirol wala kauten hore der ko gadeten fu gam maunin ki alla jomirawo bononno ayaje den ekitinta en do wiki non gartirton be honduko go be nyumo go der maunin ki alla nyako jomirawo meden yesu almasihu no almasihu jabiri on non ma jabindire non gam yimbe maunina alla gam non bandirabe am enen tokkube annabi isa sey tokken misalu dum annabi isa alani en hande wobbe kocci wiki alla jomirawo liloy annabi isa gam lenyol yahudan ko en tan amma gonga na dum non gam aya jowena yaki sappo e didi e tabbitinana en wiki kadin gam yimbe na yahudan ko en maunina alla gam yurmende mako nonno dum windira gam non mi mantata der yimbe na yahudan ko en mi yima gimi mantuki inde maada don ma wande ayare wi onon yimbe na yahudan ko en belbelte hauti e yimbe alla nde beydi wiki mante jomirawo onon yimbe na yahudan ko en on fumodon mantemo on fumodon yimbe duniyaru don ma annabi icaya wi goddo daga der lenyol jesi waroyayi o waroye gam o laamo yimbe na yahudan ko en be gadai kammunde dow maako gam non bandirawo am to anyuma wiki alla liloy annabi isa gam lenyol yahudan ko en tan hande se pama wiki na nun amma alla jomirawo liloy annabi isa gam hisnuki bi adama fu daga hakki gam alla siri aljanna gam bi adama fu na gam lenyol yahudan ko en tan bandirawo am afami dum gam non bandirawo am sey koloda annabi isa gam keba nattuki wuro alla ko aljanna bononno alla jomirawo e hore mudum siri emi do alla jomirawo hokkuma famu dum gam alla jomirawo e tabbitinana en fu kolido annabi isa mo o liloyi hebay nattuki wuro mako ko aljanna gam non enen ko libe annabi isa en godi kammunde nattuki wuro alla ko aljanna aya sappo e tati bandirabe am emi do alla tabbitindo kammunde meden wada on nanon beldum kewudum o hokka on jambarka holaki kikoli don mo gam kammunde modon wada ka beidaki lawol bawde ruhu mako amin.